Éthiopie jamana pankurun n'o ye Boeing 737 bina kasarala karidon jamana faba Addis Abeba o woroduguyanfan an'a kɔrɔnfɛla la watinin na a pankuru wililen kɔfɛ maa 157 tanyana a kasara la duniɲa kelenyatɔn ɲɛma Antonio Guterres ka fɔla musow ka jo ani maya hakɛ sanyɛlɛma don jamakulu ka lajɛrɛ kɔrɔtɛli la ko a don kɛra lafilibagatɔ don ye u ka jamakulu ma o kama a duniɲa kelenyatɔn jɔnjɔn makɔrɔ tabi tenendon a jekulu ka lasigiden so chaman kono dunia seleke nani bella a jekulu nyema kumana fana ma munu fatora ni amugani keleye jekulu ka chidea mawye ka masoro Antonio Vitorino chekeda bolofara minka bara nyashilono jamana kono tama o nyema tunye ikantoko ma munu bonena unina tunye tani konotonye